joy yamde jabbara kamintaji chapande tati dandi studio kalangu kettinidon kibaruji e dengal fulfulde Omar Hamad jangato do masinaji Ayuba Mustafa and er ko kibaruji meden ni en kala e wiide ko ardibe police ji kawji de filla redugol sukabe famarbe be regioji naydi Niger no tawa do der nyamey der battal e kintinede do lawol sembindinde laabi hokkugol habaruji far filla hojande teddengi wadantebe gacce ji gattedi hakkunde gorko e debbo min gartana on do mun ton aga desni fedde jinganobe hakkeji bibbe leedi wadi jamde yaade to ardibe hawza ganni budde nokkuje to rewbe beynata tawade der nokkuje boddude gam buytade sadormaji be rewbe sawbe yewtere meden pindina hande en jatana to enda region agadez to pamoy ton debbo gondo no wallira bibbe atimu mo fedde mun lati dubi mun didine gollude kore jam hirtema yerno kalirno de der ko e kibaroji bi en nimbe dido kambe woni ko mayi dido barmi bettini rama hopital manganga gallu nyame dum woni dimma bononda lawol lore gaddo illu subaka do lawol lore dum woni tilaberi e nyame ko to kiloji nogay e gallure nyame yerno cubaado der nokkure an biem commune karma on faminere don don biem orgal loreji an sogeji bietedi barkana kan yey fotoy e lore ko juka nimbe no wada jahale ka inditiraka yas nonim ko yey wada o bononda yeru no habar on famtineri horebe habbini be be region do so nyame tawa e tilaberi no tawa do der nyame yaade alkamisa on der lawal sembindide labi hokkugol habaru do filla ko janal teddengi wadantebe golleji hirnyereji gattedi hakkunde gorko e debbo noni zuwera how says a commissaire police ji nani ko famina Nafis Adam Domaj
la kishu do kote wata golleji hirnyereji gadateedi hakkune worbe herobe no der golleji mawdi di min gatti yeso gan duudal be fi o hewtoto fu ngala bawde gadana do golle hirnyere teddirka mun no hojete gadobe taykaaki do fi o no handi beydane andal gam be keba no be gollirta no wodiri gam himbe no be kaaja balla do ko jewata fi hakkiloji mabbe e jallal balli mabbe himbe gadobe taykaaki do fi denol tukabe e rewbe no handi tawre e dabareji go denni beydol andal non ko beydanta be nyanyal do fi golle be gonde gada do golle hirnyereji gada teedi hakkune rewbe e worbe golle lobbe kebo
effective je dirais
fedde vitende apak Niger de lawol gollidol hakkunde mun e dental pelle rewbe indi tirada oni fam singi sigilaji gum der nokkuje godde le Niger misali tilaberi di sigilaji du mana mudum woni wadande nimbe tindinoje do golleji hirnyereji gattedi hakkunde worbe e rewbe ko watta tabe be mballi nimbe wadanabe gacceji hebude lawol yarude boytali mu enoni madame Sumana Safiatu Kindo Damalam ardido di sigilaje der commune mo tilaberi nani ko Abdelaziz Asumjibo
cette plateforme elle fait
nokuje non jottinaade gan gollude e do fi ko ndarto gacceji hirnyereji ko watte yaade himbe gan latade debbana gorko kirtol ko e woni ko watte e do fiji di endam nanna seni neddo watnama gacce sey wara e nokuje den endan hettinene hala mum fa gasa de hali ko haltu dum fa mama so jonka don wondo yewte wallite mallaka no warto woni jomun jameten nan seni yidi kay no wawi yarde weltanu mudun yeso sariya de yida basi wala region mutilaberi na no kuje joy kawono ele commune mo kolo commune mo sayi commune mo walam commune mo simiri e commune mo kalma on nokuide ka do inde majjo ni woni sabu wara kada gam batti Allah heba walla cuudi sariya ele gollal mum sabu wakati godon baasi jomay wada ma gaccaydi no jiddi mo ina hakkunu mu en ko latin fotay badun ya cuudi sariya
attendali au niveau des juridictions
bieni dum wada jamde gam waddude bayle hartodima gattugol cukalo indo e lekol na jogitaade dun der commune mo difa dun woni hore hala hawrutere sigilande ton difa ko lati le jeddire jabbinde de woni ko timmi nde fedde du na hawjinde filla hano jogitagol cukalo indo e rewbe lokolo der tom ardibe mbien ni hano ko ndata region on do fu le wakati rafka jarande nago ille shaibu Abba suka jangogo nani kowi gidi Adurahman.
wannan taron
bisawral gadangal gal do fi labi ko jettedi non ko jande e kollobere hebo ko bibbe rewbe min kawri moy fu hokki bawdi hunduko mu do noy watte jande biddo debbu darto de leddi difa ko noddoje de gadammi sarobe gatta hilnare der tarbi agi cuka mabbe fudo biddo debbu ngam biddo debbo kay ba safunde lotordo mu no buri ko biddo gorko musarobe talkaku dudanibe denne no handi gomnati watta jungu dere jande e kol biddo debbo deni idum yidi ngoda to gomnati kan handi holla darje e kol biddo debbo den ko sarobe nanga
kin akai ga uwai
gam boytude chadale rewbe le wakati no jidi beynude nane bittinal mu en yarude der loktoroje galluje fedde jinganore bibbe leddi de region Agadez mbi en wadi jamde yade to ardibe hausu leydi ndim gam nyibande be loktoroje der no kujo boddude amumun agali o woni horejo fedde de nani ko wi anise karim damwaj
chaque fois on nous dit
be kollamin kono wodi rewbe duretebe nokuje boddude wuro Agadez undu sadarma mawdo no downo be ko jete be gadde do be dum wodi tidalla sanne wadi dudal rewbe no maya e ngata were nebay debbugo ittowama fara wande mon bagazan fadde o yottoto o tampi sanne e ngata were den hanko kay o may de bingel gel wuri buri dun no dudi sanne no wodi nokuje dudde to be gala lokotorore to rewbe dimata no wodi sadarma gondo ko rafi gollobe he ar golli tirdi duudar rewbe no maya der dinki hawtade e tukalo koy denni laabi lobbi no handi kodi ko uita fi bondo o ko no wada
observer chaque matin
ardangal rewbe der cuudi kokkol habaru dum woni hore hala battu lawal chapande nay e jeneya bal ko fedde hokkobe habaruji be leede kalojo dengal fransire fuddado nogay e joyi yaade e jeddi leru jie dubujina didi nogay e didi ton enda mbien bangere leddi Maroc o batudu hawriti ko to hokkobe habaruji be leede halobe dengal fransire keme dido Ousmane Dambaji horejo fedde den do der leddi meden Niger nani ko wi Raylat Ousmane e challalol
le choix de
semme hala o kawoni bayla ko no wada der duniyaru hanne rewbe no tawa e tittinkinaake ko watta be kebi yaadu yeso on gi suudu kokkol habaruuji ko leedi Niger debbo ardi dum der ciudi kokkol habaruuji diidu no wodi rewbe kewbe gombe no golla der mum e pelle go misali hano apak men kokki rewbe ardaaki ciudi kokkol habaruuji waddan du ko watta dum heba yaadu yeso e hebude habaruuji lobbi no wodi kulle kewde kon e men gada batu jooda hale mudun do e leedi Maroc gan annude no dun tokkira ko dum waddana rewbe yaadu yeso do fi ardangal e ko ciudi kokkol habaruuji wadi do fi rewbe gan hanne debbo fu wadi inne hawtidaade e ciudi kokkol habaruuji no
c'est grâce évidemment aux médias
se no suudu hawjiino moƴƴingol e hokkugol habaruuji kenga non mabbiti hawrinde muɗum ɗo nder ñamay ko lewru jie toɓɓe nayi kan woni ko hawrinde nde tuugi dow mum seyni Ayuba Kaka jottino haalaji to suudu sese ɗum nani ko wira fika a terdo majji
do fi tewtoɓe heɓa lambaji tesan radio ji kañe carte hokkoɓe habaruji ɗum ɗon won komin gonni dow mu lawol majjundu kondan no juuti sanne sa wirteɓe ɓe gana joɗiɓe ɗo ka en woni ko ƴewtinto talki ɗin enda ƴamuɓe hedde lambaji tesan radio ji e carte ko hokkoɓe habaruji saɓe gasini nden ɓe koytoɗe reyɗi koɓe gaɗɗum enda ɓe gadda nde hawrinde mawde nde enda jonka ya tabintina ko tawa hiɓɓi no haniri fu ɗumka jomum hokkeɓe lambaji tesan radio ji ɗin nonno du konna har carte odu ndartal jomun talki fuko jama dum hokki fa gasi nen hokke carte mudum on enda mo jami sentama hubaydu talki goddi gay yoppete non lay goddi du jom en halane wi e ya waddu ay ko jacci dum sebbina heba talki mudum
sous réserve de compléter certaines pièces
senior do miccitole jeddire wittinde de mbi'en commune mo gafati to bama juwole mawde faalibi ciudi kewdi e wadde bononda gineji to maire on watti dande jammube wodude bawde wallira dum en kettine nane ko baba e Musa wazir maire mo gafati wi do majum alle fuddube wallude dum gungu mamandantani no dimay challalo
Alhamdulillah.
Himbe be ndiyam boni nan be andani be puddi hedde ballaga joni o min kebi ciede ko watto million mum o français fa wodi wallu tubbe chakuji maro kiloji noga e jojjodi chakuji hembere chapantati e joy chakuji gawri kiloji hembere ko nan chakuji joy fa hande dage chapande jeddi habama kenyande andan du minister kawjido fi demal yehi yowibe ko hollidu wiide gomnanti no wonno dar labi noto ko tawe walliti himbe ben andan joni wakkati mo kalam o andan ni wonno dum wontiri kambe be ndiyam nyambe goto mabbe tawaka le koliji be kebi mo kuyto be jodi der galleji kurejeje mabbe
woni wodi je koori do so ay ke yi dan do ter pamida
non nimbi en nimbe fedde leydi Niger hawjinde fijoji pirtol bandi inditirado Sambo sappo e joy yaade mbi en e jeddi mudun lewru jie onon be jeyto enda fijo ano pirtol balli ko leydi Afrika biteedo Sambo to enda yawunde leydi Cameroon ko watto nimbe joyo kam en jeydo inde Niger warti dibe tamaje darja ko cede maître Alzuma Hamidou secrétaire général fedde den o wi mo wilti e mun sanne ko Moktar Hamadou yewtide makko.
Nous avons participé vraiment
min jeyi der majju ni non gabbatte ala min burtina inde leydi mede wadi du konnan no ko wodi der Sambo den dor mi enan kanyu e Sambo jernagol fu ngatena ni himbe joyo nayom be fu hebi tamaje darja ko kalisi charri noni wadde wadi hokki du leydi Niger la ta den joyo ko do leydi sappo e jegon potu ton endam wodi fotter fu se wadama walla neddo heba eta fama no wawde mu foti en pami hande de wala fu ko min tewto goddo do fillam Sambo on ko jaccanimi woni bawde ko watto on golla ngal fa woda.
La seule chose c'est les moyens qui nous manquent.
Jonka sainate e yewtere meden pindinol nana Hadiza no debbo non jeyado de region Agadez gondo no walla bibbe atima gambatte Allah e julde layya o wallitiri hano gineji ko tawda nyamri non yaade to bibbe atima be gallure ayir bandimin Anise Karim yey famtine nimbe moy woni o debbo Sumana Ahmad firte dengal fulfe
Nana Hadiza Malam Musa non woni inde makko wodna duubi chapande nayi o mayraado gorko non o mo tawda bibbe joyon wadi jon duubi din ni ko singi fedde wallitore yaade e bibbe atimenta der gallure Agadez ele jile makko ni o wi do en o waawi laataade dariido gam wallude be sukaabe keba kunta haajeji mu en farfilla nyaamande
abunde sa ko wadi minen gada ballaka yaago isukaabe alaatin en mi laato ko ko sukaabe weltare mi laato no be inna weltare refu ko jon abbiyo hebata mi durwa hokkugo be joni minen godi sukaabe gadobe kemi didi e chapande tati be mi ngoni minen balla
ki talla fam
ila ko dubdi wara joni ko fuddi yeddande sukaabe je tew wakati julde layya
shekar dubi an didi ni mi do sendena sukaabe alaatimi en daabu julde layya mi hokkata na sukaabe chapande jo nganta be sunito rafi abbiyo he tiede annimi wadirta dum mi do hirsa dabbaji tati yago joy minen tenda nyaman deji gauri e nyebbe min kawra min kokkana
bas min tawi don enda ni wobbe warbe fa hokke tew la yarni enda ele julde dedo jedi dinni endan yesuka warbe non latibe be jetti sanne dokka ngabe ngangal enda
majda dido kam min wonen timo
ko minani beldum ko kemi mballaka mi heban no nyamir mi tew la ya mi jongan tew ngunum gauri di kemi di cobbal watte mi yara dum no kama nyebbe gauri e tew mi heban nyamir de tew hanon nimbe fu nyamir ta dun gam julde non sana mballaka min kebka mi ay fu gaddo no kan tew
gode gore
dun do moddere mawde no yurmen non yerno himbeje gombe non jeko watto kanko Hadiza on endan haliri
gaskiya abinda
se ko Allah no nana Hadiza wonno wada e nyamdude sukabe bibbe atimi be hunde non ko hani yettede e mun sanne gollal no ngal nimbe gere kani nyemminde gam wallude bibbe atimu latibe dum welnam berde mu en e yobude murser sarabe mu en de gadi
kuma haifiya
o mo yidi o wi o yesukabe be ngala sembeje kandi berde mu en wela be kebedu konna nyamdu ndube jidi be nyamandu endan dum wonno milo makko kanko Nana Hadiza Mala Musa
do wonta kibaruji meede fulfulde tili sanjabodon gungu mamandantani wadde ko dengal hausan kore kirtanto jamhirti